godin wallagga dia ana lalu asabitti warane motumma akmatini sani jadetti nam nagalam fit mulchana ana suni ammo humniti naga nam naga kararati je sun qabdu je commissioni police oromia ammo shanet nam naga fit ajeda debi warranam fit ajedani ammo nargan nakor malkan werk
Obordo fa ittafa godno leggalita ana lalu asabitti jirata ganda daletti wonjo tawdubatu filmi sani damage demu torbandarbe jechunis akalekops etiopia ebleku torba barku mele mafuda lama akata tajif mi jedana kastif sani juru
yango jimada gafa gobati wan jankum bele jinzebu duma tabati jollo magidu tiare kuta torba barda namoga tashani ngam jankum goba lalara barana rugu tichin naga ya balu barana ma barana motuma kaato kuti ane nago chan gake kaati kula e kula itri
kam du fisin gafa te wonjo
nam to ko ngara nanan je ariyo mucho ko walen dai an to ko andan da ko mucho ko wa wan gol wal dai ta ga dai ta ara walla ko dio ga dai ta ara manan gol
godina wolle galita ana lalu asabi ganda betro chukur satti kalis mangudo gaja tamato ko nagee do to motuman ajje femeni jeda dergaggon an yo lai saniti jedu fi yado nagee nya rankan ke maqako ini mujechun radio sagale america tidubate tokko
gaba sagal addet ko mala mafi ko lama jechu kalisa jechu yarde ko ni gena mu mara gena ma kali sani ru ko tamani kobbo gurmu tuli jedamu nabbe ga musama olla saniti ani waranni motumma rufani nanno samba sai tokani yarde ko ni wanna mari bu kana andranti jaarsa nama guddaadha jaarsa baay'ee kabajamo baay'ee jaarsa nuun jaallannu nunillee jaarsa nu guddisaniidha isaanii itti gaafatamoo gumii abbatii gadaa kan gadda sanaallee turanii amma immoo gara hoggansa gandaatti dhufanillee hojjechuudhaaf turanii gidduu kanaan jechuudha waraanni mootummaa jaarsa kana kan isaan addisanii amma immoo isintu shanee jedhanii maqaatti moggaasanii shiftaattiin jedhu waraanaa adda bilisummaa oromootiin jechuudha inni hariiroo cimtuu qabdu jedhanii kanaan dhoorsaa turanii
ragaa maaltu jira waraanni mootummaa maanguddoo kana ajjeesu isaatiif
waraanni mootummaa jaarsa kana yeroo isaan dhufanii safara keessaa fuudhanii achi ba'anii namni qabatamaatti ijaan arge jira
ajjechaa gama naga eegsistoota mootummaan raawwatame jedhamee komii maatiif hawaasa keessaa ka'e irratti bulchaan aanaa laalu asaabii obbo Gammachiis Dabalaa deebii qabu
namni rakkoon bakka dalagatti dubbuutan baata isa ta'uu ni danda'a amma yoo naatti jiruu namni kika humna nageenyaa mootummaati nama nagaa karaa bakka jeesu hin qabnu.
Lubbuun akka tasaa ba'e yoo jira amma lubbuun akka tasaa ba'uu danda'a.
Sun immoo humna nageenyaa fi hooggansa irratti shaneen tarkaanfii fudhachuudhaaf yaadiin ni godheenidha.
Eessatti wanti kun kan ta'e tarkaanfii sanaan kan isin to'attan jira.
Danda'a waldaadhaa lachii irrattidha. To'atamu jechuudha humni keenya hordofaa jira.
Mucaan kun garuu daa'ima ola deemaadhaa jedhu jiraattonni.
Sirriidha mucaan kun danda'oo qabu miti humna mootummaatiin miti garuu kan inni rukutame jechuudha.
Eenyu kan rukute?
Humna seeraan ala hidhatee jiru humna abaa'oo shaneetii rukutame.
Isaaf ragaa qabdu isaaf maaliif namoota kana to'achuu hin dandeenye isin erga akkasitti?
Hordofaa jira jechuudha humni mootummaadha. Biyya kana keessatti humni hidhataan lama jiraachuu hin danda'u jechuudha. Humni mootummaa wajjiniin walitti ta'ee karaa seera qabeessaan mootummaadhaan walii galtee humna eegalee jiru jira. Garuu kanaan ala cabsee socho'aa jiru humna mootummaatiin tarkaanfii fudhatamaa jira jechuudha. Gaaffii tokkoon qabu kun tarkaanfii fudhachuun mootii fufaa jechuudha. Akka karaa nagaadhaan dubbiin hiikamu siyaasa biyya kana keessatti gaggeessuu barbaada yoo ta'e karaa tokkoof tokko qofaan sagantaa gaaffii dambii jabee jibatee akkamii dorgomuudhaan murtuu dheeraa jechuudha. Kun nambaas reetu meeshaadhaan inni biyya kana bulcha jedhee waan amanee jiru amma leerti mootummaa bal'aa jechuudha. Humna akkasii dhufuu barbaadnaan mootummaan qophaa'ee kan isa eegaa jiru ta'uu isaati kan nuun ibsuu barbaadna.
Amma mootummaan qophaa'ee eegaa jira jedhama gama tokkoon gama biraatiin immoo tarkaanfii fudhannaa jettu wantootni kun lamaa waliin faallessanii.
Waliin faallessu humna nagaadhaan meeshaa hiikatee dhufuusmachuudhaa fi qophaa'aadha mootummaan. Humna garuu fatti biyya kana meeshaan heeruuf meeshaan jira jechuudha kanumadha gabaabaatti.
Aanaa laalu asaabii qofaatti osoo hin taane aanaa boojii cuqursaattis torban darbe obbolaan lama ulfaan ajjeefamu hawaasa keessaa dhaga'amaa ture. Ganjeettillee akkasuma dargaggoo Yohaannis Xurunaa jedhamu hidhattoota mootummaan ajjeefame jechuun maatiin komataa turan komiin dhiyaatu kun hangam dhugaadha jennee hangoota aanaalee kanneenii irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone milkoofne. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa komii ajjeechaa Oromiyaa iddoo garaa garaa ka'u kanarratti raadiyoo sagalee Ameerikaaf deebii kennanii jiru.
Waan seeraa waan qabu natti fakkaatu tokkoffaa namoonni du'aa kan jiru kan ajjeesu waraana shaneeti. Shaneedha of hin jedhee shiftaa daggala jiru. Daandii irrattis namoota charchiidhaa galus namoota akkasii akka du'aa jiranii fi humni nageenya humna kana ofirraa akka jiru odeeffannoo qabna. Hordofaniitis namoota kana qabanii seeratti dhiyeessuudhaaf sochiin godhamaati kan jiru jechuudha. kana ala stando humna nagine kinyati mata naga disita warra kana batu bae tarkafe fudatame bae kana firaski fidu amale njiro kunia tifano da so bani na majisani humna hatinya okinemo polisi tu tarkafe fudate roto koto kolom tu biyati fudate dani yodo nage kisu kunia soba
kamni nagine tugukuran nama nagara tarkafe bakati fudate kawa iddo wanis ni amma kasin alat bakka bratis tari gawasna kasiyos gaggaberate mali furmat ni sa commissioner kamai date jiru kana ojol qabate otuman kanandura kanan gayo jirate wan kan furud afakka yadegabu ifsature jira irgesi garu de beme wan ti jedame injiru gaw motumat kallatin naga jedame sun esage
amas motumani ko karana ga tin kallat karana ga tin biyetti gele jira tudanda a inni ko yomi yutufame ti exinni go alin karakan alin denmo motumma kan jedamu yo lantumma sera kabacci suda o lantumma sera ni kabacci suna kanaboda shittan dutu mata samme mata ajise olantumman sera biyenjirre ke sejirachin indendamo mirgaw matanni kabajjisisna
olantumman sera yero kabajemu egennul lemile negatif yu kallem milen enneif godam wangen
warana kaysa sena omanni nagenya omanni nagenyi warana kaysa sena lona kaysa sena ombi darbata omanni nagenya ombi tirati darbata wale omanni nagenya kanawji malto lechifa kanafi imonni olantumman sera chimeti sufa wanni baballate rakko umese mo injuru tare bane round the TV nam kana sitiyo laftum dumtu warana fakkate sirti dagamu dadama warri yummo warrawana kasi tinqaroman iinu kana dero kenno nitto kenno nimbarbaachisu olantuma seerain kabajama ammani toromaya tala gari da kotebulan kotachu jalqabera hojjetachu jalqabera ammas garbe darbemmo warri okatane kotebula bakenni konna saati bobbotti saaman ammalle kotebula lubusa dabarsu dademan kanjiran tausani bekamada kanammo supet annon dagin
ጋ 50 ቪ ኮሚሽነር አራርሳ ወርዳሳው ጅንታስፍ ንጉቱማሳ ቡርቀበኔ ከን ያኑታ ኮሚ ሪፔሉል ቶተረት ዲያቱ ከነላልቼ አካዴሚኑፍ ከነን ይፍያሊን አጀጆቶ ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ሊጣ ቢልብላ ነርገቹፍ ኮኒ አማፍ ሚልኮፍኔ የሮዴ ቢርገኑት ቀበኔ ዲያቹ ዳፍያሊ ጎና ለሞተ ነጋረት አጀቻራዎቹፍ ደቡይሳኒ ላልቼ ዱቢማን ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ዞኒ ሊጣ ኩማባሴ ቢሳ ከናንድረ ጋ 50 ቪ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካው ጅንታይሰኒን ሞቱማን ለሞተ ነጋጄሱን ወራነ ብሊሱማ ወሮሞ ከነራውት ጀቹን ኑት ያቀታጀ ቹን ዴቪሰን ይትራን ጅራቶታ በኬወን አጀቻንቲ አዴምስ ፈሚጀደ ሚኬሳ ኮሚንጋሙ ሞቱማንከው ሃንገም ኡጋ አጀቹን ምርከነ ይፈቹፍ ያለጅራ ዋን ፎርማት ጀደኒስ ኢፍሰን ይጅሩ
ዩሚል ተራዳ ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ አከሚቲ ኦሮሞ ራለቴ ኦሮሞ አጂስ ኤንጁ ላፊ ሞቀፍሳ ጅራ ቢየቶኮ ኬሰቲ ወራኒ ለማጅራቹን ዱጉማቲዩ ደንካራ ቢየቶኮ ወልወራንቲ ታናን ቢየሰነ ኬሰቲ ለጋምቡ እንደንደው ዲሞክራሲ ጅራቹ እንደንደው ቢሶምትሌ ግኬፈሙ እንደንደው ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ ቱዋንቲኒ እትቲቼጋ ፈታጅሩ ዴቤ ወራኒ ብሊዙማ ኦሮሞ ሱሲ ቦሶና ኬታ ኡፍሌ ኢንካቡጀታ አከያደ ፍርማታቱ ወንቲኒን ታጅዴ ያዱ ገመሞት ማኒስ ገማ ወራነ ብሊዙማ ኦሮሞ ቲኒሲ ቃሚ ወለባቶ ኩንዴፈሜ ጀረከነሌ ወልት ፍዴ አራራ ቡሴ ኡቱ ጀረከነላማ ወልት ፍዴ ጋይዳ
መሪ ጆታ አንድሮ ሀዮተ ሲያሳ ዩኒቨርሲቲ ኦሮሚያ ከስጅራን ገራገራው ሊንጎኔን ረኮን ሞቱማፍ ዲፒኖል ቶተ ጅዱ ጅሩኩን አከፍረሙፍ ቃምኒ ለማን ወልት ዱካሱ ዳቡ ሀለኪን መሪያተን ምጄሰኒ መሪያቾፊ ፈዲ ሲያሳ ቆፎሶንታን ፈዲፊ ነጋው መታ ግዱ ገለይ ፈተኒ ወጀቹን ረኮይ ሳኒ ፍሮቹ ቀው ጀደኒ ቱረን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቡራ